Kabure kon. Ah, duri sex. Live on Kachabo. Junior. Square. Pancho, pancho, pancho.
ng'ombe
lakini usikatewa
usinione mzembe
ajali majaliwa
mtu amekosa ng'ombe
lakini usikatewa
amina Omari Bumulu amapozi ikuta kwa mwingi maji ayaya kama the pressure. Jesus, take a cow, wapi la mpeku.